something ameniseti kamote. Mbele ya watu ni mpole, very calm, lakini looks are deceiving. Usake kumuona kame jam. Dodge, dodge, dodge sahani. Dodge, hepa, dodge vikombe. Dodge, mboch, ita masoja. Painting anataka kuniua. Aki baby utaniua.
Sijali.
Babe supunguze kisirani. Unachoma picha kwa jirani.
I don't care.
Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Manzi yangu ye ni boxer. Anajua mbaka kumfu. Nimeshindwa kumtoka. Ye ni kichwa ngumu. Manzi yako anakaga mpole. Usifanye mini cheke. Baby face isikuingize. Uni stima, uni nare. Juzi nilimwambia simtaki. Akaanza kisirani.
Nitajiua, nitakunywa happy.
Nikamurudia, juu ya kupanic. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Mother anataka ni muache. My boys wanataka ni msare. Mbaka namba yake ni meblock. Hadi IG nda kusho. Alipiga na namba sijui. Kiundani nikasikia nimefurahi. Kiudogo nikasikia medai.
Aki babe, nataka kukuona one last time.
Akakuja mevamini. Akanichanganisha akili. Nikamnyandua, tukarudiana. Siski. 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 Niliambiwa ni muache siski. Kamote. 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 Painting ameniseti kamote. Kamote.